Chaneo.
Goodbye.
Uh-huh.
Gawa leona, bebonda ni adis na magdawa leoni manguko na matius kama gawa Nikika sedius ona haka, bebs, naske una nitaka Usini jaribunda kuchapa, na slipas leuta kipata Na nikimaliza, akiutani fuata, yotu na mix, tuneza met Tuanze kwa ni, alafu neck, before to kiss Tuneza peck, ndo ni kuset, tuneza bet Heri ningangane na maisha Mimi nguo zote na matisha Siezi kubali kuchoma picha Shida yangu kubwa ni kusababisha
Mashariki letu kaskazini Zango na nipigia sijua na nitafutia nini Nikosheshe na kabaya kwa mni tight kamini Au nitaga big man
Big man,
big man bazu Mbono ulambe chupa na nimeshika round 2 big,
big man
Big man bazu yeah. Weta sababisha lafu discuss na mpu
Baby,